Kunini's hambas full of lana neminyango. Kunini's hambas full of lana neminyango. Kunini's hambas full of lana neminyango. Auko vuliwe, pavalile. Season ngoba ngomsebenzi nomthandazo. Ayi badlalile, ngeke basifimbe. Kunini sihamba sifulalana neminyango. Awukho vuliwe, bavalile. Season ngoba ngomsebenzi nomthandazo. Ayi badlalile, ngeke basifimbe. Bengicela sivala amehlo. Bengicela ukuthandaza ngaphakathi kunalento efuna uyitshela ubaba. Bengicela sivala amehlo. Bengicela ukuthandaza ngaphakathi kunalento efuna uyitshela ubaba. Bengicela sivala amehlo. Bengicela ukuthandaza ngaphakathi kunalento efuna uyitshela ubaba. Bengicela sivala amehlo. Bengicela ukuthandaza ngaphakathi kunalento.
Say one.